wannan rantsuwa
kuna da do Qur'an ko sai dan tobe warobe gada ne talkur dimeki gattate gada dun andan denno ni dun walanu ko sakiti ni ko min fami dudal warobe daro cedano wobbe gada ne talkur dimeki no penan be andana fui do dimeki be be andan bibbe leydi Niger du non garobe cedano bibbe leydi Nigeria wiude e bibbe leydi Niger be gada ne talkur dimeki do te sawabe dima na der sire te sawagon gadanol du himbe be andan talkur dimeki ko wadda sadornan
akwai ho matsala
dume wani sadorma on
yana iya zuwa da
sadornan modun wayi waddude kan woni ko talkur dimeki gadanu du andan kairu jomun yarata wadani carte d'identité ton commissariat mute sawa o andan da jomun wurtake du yahi leydi Yasingom yahi wadowi bonneregom sawi e bi leydi te sawa non nawi e bi leydi Niger gon dundu bonnere inde leydi non bonnere du inde amin non minen gadambe himbe be andan talki dimeki di go on non niya yaade yeso dalila talkur du andan o mo wawi de cuba kijino gade wiude o tefan depitaku na conseillaku na tefude ardengal mairie commune département te sawago sey dun lato fodu fodu mo hantata caka makko e himbe cakan tarare de andan gan surude du iri gacce de andan wadi min bi'i joni gardo sedanade goddo fu sey watte huno do qur'an komi den tokkira ni du sey min gi ko jonkay garowo fu sey daro halana min gonga wiude jomun no jeyado te sawa na to rimani denne minen gan renude himbe leydi e jeyabe der te sawa be andan wadi min joddini lawol gol
kuma mu kare yan tasa tana cikin tasa muke aiki
da nay fi winde no be koy mun do talki mu endi meki mbayla goddum wontiri
kusa takarran haihuwa
mo windi wayli goddum do talkur dimeki mu ko hana der sudu kita jomum wari o wadana dum to baylol gol endan gacce mawde no jukketede gan kasuma jomum no wawi nyamude dum gan wayli inde mu na dubi mu denne ko hani kan woni himbe gara der cuudi kite deno gidi bofi gom mo ine do talki dimeki mu
sai abada umarni ya kai can miri a gyara mai.